Mimi mkanika pilipili, mistari zangu safi zinasafisha akili. Hata bila koti ninabamba mawakili, kimwili sija konda nimenona kiakili. Usitafute Bezman juni shawasili, kila time niko area kama sajili. Ini mali asili, siyo vitu sili, mimi mtamu labda tunibonge na asali. Kama kuku ni ndege basi sama sini mili.
Sina time ya kupoteza, bida zetu zimefika. DJ Mad Lion hewa ogeza. Sina time ya kupoteza, bida zetu zimefika. DJ Mad Lion hewa ogeza. Maisha ni majira, leo kuna jua kesho kuna mvua. Na mchezo wa mpira, leo unashinda kesho unashindwa. Umekuja katusha choma, leo hapa sisi ndo makastoma. Na mifuko zimeshona. Waiter unatuweka, oh, yeah.
Sina time ya kupoteza, bida zetu zimefika. DJ Mad Lion hewa ogeza. Sina time ya kupoteza, bida zetu zimefika. DJ Mad Lion hewa ogeza.
Niko na cash, Mr. Dale na my credit. In it real and you know that I said it.
I love the way you wind, my baby.
Baby, come over. You can sit in my Range Rover. Twende all over. Roy and Boomer take over. Baby, come over. You can sit in my Range Rover. Nile wenangoja. Nyumbani twende pamoja.
Sina time ya kupoteza, bida zetu zimefika.